wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo Kiiri tababar ka saabsan ay khilaafyada dhulalka iyo hababka xalintiyo tababarku wayba uu si dareereey muddo weyn la qabtay shaqaalaha ku tirsan wasaaradda iyo waliba dad kale oo ku shaqeeya arrimaha dhulalka wasiirka oo qodbood kooban gujeedii xiritaanka tababarku wayba uu sheegay in muhiim tahay in la xali khilaafyada inta badan ha qoono nagado dhulalka
dowladdu ma ku markay hadda arrimo oo dhulalka iyo mas'uuliyadda ka tahay kaasna way leegaan tala gobada raad la walay inta badan tabartu isku yarta dowladnimada Soomaaliya baa wali man raayis dowlad gacanta la ka haylayo laakiin sharciyan madal fiiri may la raayis dowlad leeyo taas kale way kale ay ku durana dowlki caadiga ahay oo dadweynaha iska lahayn khilaafaad iyo badan bii haddana dhibaatada haysata marka hadii oo sharashada hayo banjirna nidaam dawladeed banjirna wiisho iska deganaadeley ama nimankii oo adigarlay daraayaan meel uu ku jireen yoona waqti iska dhamaado doon leelan bayatna ma raayisheen leey go'an la kadeere laakiin markasta way boo dawladnimada lay faylay dawladnimada baaqay naga laas walaan kula isku dhamaadayaan marka insha Allah ta'ala idan kama santin aaradin wali Allah walaysa gudbiideen oo meelun ku jiraan dokumentiyaha aan lagu wareejin doona insha Allah dokumentiyaha fasoobiye dokumentigaas ha dhaw yatana dhaqan gala doona insha Allah muddatu lama san lagu roogiye barnaamijkan wadni un si sharci uu ku la raawl han saaray dawladda han saartay lamada kuma la saxay baarlamaanka saxay sharci uu markuma sheegay walkasta oo ilanka baahada arimad uu ka xisaabsan haddii aad tahay dawladda hoos milkiya baa dadka bishaysan wasaaradda hawlaha guud oo meenka dawladda dawladda hoos ba barroog dadka oo dawladnimada hamar ka saayaan dadka laakiin moog wasaaradda hawlaha guud iyo dawladda hoos waa iska baayaan madaxweynaha wasaaradina dawladda hoos lama ka maaranta wasaaradda hawlaha guud barkee dhul kasta oo madaxweyn oo dawladda iska leh hatta xafiisyada wasaaradda hawlaha guud ee mas'uulka ah sida sharciga oo nidaamka ah marka saas daraadeed degmooyinkii iyo nay madaxweynaha wasaaradda iska la faafanyay insha Allah ta'ala way rajeynay inii oo guddiga xalinta khilaafaadka yel dhisdo oo nadiil ahayn diba walaal siin sheegay malee xubnooshe oo tala xubno wada nagaayaan lama isin hal mar la doorado waana meeka shaqeeyaan degmo kasta maamul kasta tala qof oo yeey mana hooseys oo khilaafaadka la raaw lama qof oo amal say laakiin ma caawis wal saayidka amalayaash dhaqan kala ka magacaw ishankaad oo wasaaradda qusayd laakiin magacaw in degmidi oo hal qof marka saas aan shalba hadlo lama sanu walaan ka talagalay way waa inay oo saata bal siin sheegi dhibaatooyin kun badan oo dowlka iska haysto maxkamadooyinki naftisha oo mal raayisheen wali problem jo badan batteegina hadan loo hadlin ka darad dhibaato ilaata iska lan kiraay maxkamado laazim maxkamado seede nadiib lan ku goan mal rais goan ku sugu digan kanaan laakiin sidiis nooc la maray nooc way buu customary law arayn oo eh dhaqanka wakana ee wala ka xaliye ma koor iska dii in oo dayal lagu yeer balka lagu yeer oo xeer xeer jabki kana oo dhaqanka in hay in la ka xali marka lan ka hawaayay in kooyay markan gudii xalinta khilaafaad yaan kooyay afisho taban daawada gudbisade daawada hadii gudbisade gudiga markii oo fiiriyan baaritaan ku soobsiyan iyo orrahayaan go'aanadii odayaalka markaas ajeediyan iyo orrahayaan iyo hadana go'aan diireen
inta badan maxkamado wayba markaasay tiyaalay kiisaska saabsan khilaafyada dhulalka iyo waliba soo hidumo aan dhahay dhulalka kaasay tii oo wasaaradda in badan iyo sharciyaha ku saartay